My.
This is Essence.
Lise motani fe, lise motani jal. Lisema liye jua hata inyeshe mvua. Dai motani pena kama ndege angani. Tutapaa ote tukichoka tutatua. Tulisema uwezi kwenda mbali, mana ushateseka na mapenzi. Imekuwaje sasa umekwenda mbali, meniacha teseke na mapenzi. Ona umenipa majera, ona umenipa majera, ona umenipa majera, menipa majera, ona umenipa majera. Majera, 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 oh, majera, 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 majera.
Remember tulikuwa tunakutana daily since the Vatican. Tunanzia room paka bathroom, kilo kitoka kazini, fun times. Msichana wa media, hard time. Phone book huwa inakuwa kama tour bus ya Fiesta, inakata sometime. Take me back first time tuna meet. First kiss ilikuwa kama umeni miss, na nimekumiss. Na stuka kiss ilikuwa ni last time tuna meet. Memories ilienda viral, ni hard sana kudelete. Now niko block please tona. Ona, umeniacha na seasona. Nikazama kichizona, kakupenda kichizona. Tukafanya mau cheese, woka, niacha na uchizi. Paka, naimba off keys, naisha, kwani ujulizi.
Ona umenipa majera, ona umenipa majera, ona umenipa majera,
menipa majera,
menipa majera, ona umenipa majera.
Lordy music on this one.
Majera, oh, menipa majera.